Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare sappo ɗiɗi lewru février hitande 2016 jenna yamde sokirdo studio tamani sakiraɓe no mbalɗon jottinonoo ɗo kabaruji ɗum yumar waygalo. On kumpititi wide hoddugol ɓiɓɓe rewɓe kolitiwide ɗum yahata wakkati jono iɗum heɓa sembe le leydi meɗen ndi ɗum ɓuytaki fe tawede wiide baale ɗe ana gondi e wadde le hen ko mbawi fufaɓe kokka jamare nde hakkillaji lobbi ɗo maliɗoɓe kolitiwide sa ɓamile temedere fa tawa rewɓe ene capanɗe jeenoyomɓe fuu yo haddaɓe. E kolliti wiide ɗum wonono caggal ko bonondo waɗno nokku noddirteɗo o mbori leylamu donso keñen wakkati joni o yimɓe wattanaɓe gomɓe tomɓeɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno hayba kerol hakkude Mali e Burkina Faso. Ɓe mbiso noon waɗaka tan yimɓe gomɓe tomɓe iwata e tampere. Kanko keƴaɗo walde nations unis le leydi meɗen ndi mom noddirta Mouhammad Asale Anna Difoli ta wiyade keñam wonno tokkidal to yiide guuɓe ɗum won noddirtoɗe plateforme kañe noddirtoɗe azawat ɗe le majjo o aadi ki wiide wakkati joni ɓe gaɗano ɓe gatta fuu yalla kalda le kawral ngal antaɓe le leydi meɗen ndi ɓe balla yimɓele gomɓe tokkidal toɓe dow banggal ñamdu. Suudu ministre humnidu kabaru ɗum won rewɓele fa yettoyo galleji e sukaɓe ley leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe gondi e fammide yimɓele baale haalanane e gomɓe le nokku o ɓe pammina ɗum en ɗum won sariyawol ɓamagol wakkati joni o kangol huncade rewɓe hoore rewɓele gomɓe le nokku oɓe ɓe kollitiɗe ɓe kajalgol ɗo sariyawol tabe. Sikiraɓe mi halni on wiide ɗum won de cakkiti yontere nde haalama ɗo wiide tan sa ƴeewi wakkati joni hono ko imo gongol holli ko haddugol ɓiɓɓe rewɓe iɗum yahatan iɗum ɓeydo le leydi meɗen ndi fa hande ɓe mbi wala fuu ko ɓuyti ley hen ɓe mbisa ɓamile temedere fuu wakkati joni ana ɓuuri capanɗe jeenayo gonɗi ɓe haddaɓe ley nokko ɗum e tawede fuu baale kuminiɗe haɓude ɗiɗo golleji ɓe kollitiwiɗe ɓe lennata juuɗe fewi wakkati joni o ɓe gaɗan koɓe mbawi fuu yalla ɓe kara e ɗiɗo golleji. Hono wori Ousmane Dikko.
Hono horgol cakitigol gaɗagol lemmali ɗo banggal cellal ila hitande 2013 nde tawi kamo heɓama temedere debbo fuu capanɗe jeeno e go'o e duuɓi sappo e joyi yaade capanɗe nayyi e joyi fuu yo julniɓe sukaɓe rewɓe ɓe hitande yaade duuɓi sappo e nayyi temedere fuu capanɗe jeegom e jeenayi ana e maɓɓe. Horgol gongol ngol plamali waɗi ɗo gollata ɗo holliti temedere ɓiɗɗo debbo mo heɓaali duuɓi joyi fuu a tawan capanɗe joyomɓe yo julnaɓe capanɗe jettomɓe ɓe duuɓi jeego yaade duuɓi sappo e nayyi fuu ɓendu yo julnaɓe. Yambere sappo e tato ɓerde ñalade aduna haɓude fewde e o golle ministre ɓamtare suka e galleji holliti yo galle ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e goho goni celɗe julniru limali ɗo fa hande sariya ɓamanaka batte majjuni daraniɓe fa kaɓa e oɗo golle ana gondi e immadara fa sariya muɗum ɓame yalla jukkoje ana donne warde aduna banggal cellal OMS andini millioji temedere e capantati ɓiɗɗo debbo yaade ɗe debbo ley aduna fuu yo julnaɓe.
Wakkati joni o walde humninde hono jatugol faɓe ƴeewano yimɓele ɓe gondi haɗude haɓɓirede en ka haddude noon ɓe kollitiriɗe faɓe ƴeeyalla hono ɓe kaani haɓude haddude ɓiɓɓe rewɓe le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwi ɗiɗo golleji ɗi jaara e caggal fewi hoɗu waɗi ɗum yarde caggal ɓe kollitiwi ɗum won sukaɓe haddeteɓe wala fuu ko mbawi nangguete tan so kadde kanko noddirteɗo Yusufu Baga yogo o yo kuminiɗo ɗiɗo golleji haɓugol haddugol ɓiɓɓe rewɓe le leydi meɗen ndi o haalino ɗiɗo golleji gorrido faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
So a tawiki tike adaduji raison ngaji ɗi nden pamata wiide kabaru jullugol ngol ɓuy tike fa sanne min gaɗi sembe golle amen ɗi fuf dow nokkuji ɗo jullugol ɓuuri fuf waɗede miɗen kinni ɗum saabi julnaɓe ɓuuri fuf tampude ley majjum wala fuf koɓe mbawani ɗum saabi tooke jullugol maɓɓe ngol woni ko laatiki wajibi e meɗen wallude ɓe banggal caɗele cellal gondal keɓal e caɗele sariyaji en fuu eɗen andi ɗum wiide leydi meɗen ndi ana e majjum gila duuɓi kewɗi ujunaji duuɓi ɗum laatiki tawa ɗum waɗi so gollonoɓe kohe mum ɓe e baale ɗe e service uji tusko e muɗi laamu ɗi fuf ana gondi darde no ɗum hani waɗede salla en fuf eɗen jaaɓa gottude ɗum.
Sikiraɓe ɗo mbali netri mijo jumoɗo e hollo amen bemal andigal min noddirta phase Facebook ngal ɓe kolliti wiide keñe wakkati nde nannere nde waɗno to o mbori to micciteɗen wiide iɗum ley laamu motti o wakkati joni o ko yaata yimɓele taton kañe keddi ley hen civil ŋaɓe ɗiɗon kañe e duwaña goto le majjum kamɓe gottanaɓe gomɓe tomɓe ɓe gaɗi noddago fewde laamu ɓe mbi wakkati joni o wala fuu no yimɓele gomɓe tomɓe mbawi renirade si na ƴeewe yalla hono laamu hani haybirde kerol meɗe hakkude meɗe ene e Burkina Faso koɓe kolliti wiide ko sa ƴeewi to tan yimɓele bomɓe sumɓe ɓe gori wakkati joni ɓe jiilo eɓe gaɗa ko welli ɓe fur keɗe kanko noddirtoɗo ɗum woni enka Mamadou Beydi Maygaw yo merto ombortoko haali do hen do faccitango Mouhamadou Sama Sekou.
nokku amen ana hakkunde gaawo e motti yo dum commune arandere sa yo gaawo yaade motti ndenagu fufu wala don min jopiraabe ko amen soni kerol mali burkina ngol haybaaka hakilaaji amen jotta bangi goddo dum to tumbututo nokku ana ton do sorrasi fe goto medal yottaade tawene ana haani saa fufu be jilto yo ton fay goto dullay dun wiide do ton bombe sumbe tawndirta saa fufu ka fay goto fiyanta dun dabare min anda ko dum saabi mi tadori kay so sorrasi amen be njahani be ton en donkantaabe fe ka non non watte tambe dawrande dun be fukitaake dun laata
caggal ko gubbe nottirtoɗe azawad kañe nottirtoɗe plateforme ɓeɓe kaldi ɓe kawlino ɓe kani nangguirde ngallure kidal nde holi tawede kanko keƴaɗo walde nations unis nde ley leydi meɗe o yehino keña to kidal to o yiide gueɗe ɗe fo wakkati joni o aadi ki wiide do wallan ɓe ƴeewe yalla hono kaldal e kawral ngal hani taɓirede ley leydi meɗen ndi caggal muɗum do holiti wiide walde nations unis nde waran wallirde ɗum hono ngallure kidal nde banggal ñamdu saabi de sa ƴeewi hitani hikkande ɓe kolliti wiide nokku o yaafafe keɗe kanko noddirteɗo ahmed dun ag ignas o yo député to kidal alto neɗɗo plateforme ko haali do hen do foccitango Mouhamadou Sama Seku
arande mun ɗum woni goho ley ngallure kidal ko sema e plateforme denta silminde yimɓele oni ɗiɗo ɓerde nde keƴaɗo hoorejo oni o wihi o weltima sane ko guɓe ɗiɗɗen delti ko saabi ɗum latto sababu baasi o ñifa ley kidal e ɓaɗale muɗum tato ɓerde nde o dardi guɓe ɗiɗɗe mi waɗa bawɗe mun fa yimɓele mabɓe dun dewra salla golleji talkuru signinandu ñande sappo e joyi e ñande nogay ana heɓa lawol guɓe ɗiɗo dun dardi yo nelaɗo o yettin hoorejo o yo waɗana yimɓele kidal ɓe hakkille banggal tiɗɗallaji guure ndiyam e cellal saabi hikka région kidal o tiiɗi fasanne
suudu ministre humnindu kabaru yirwere rewɓe galleji kañe sukaɓe wakkati joni ɓe gondi e famminde baale hallananeɗe hono sariyawol ɓamagol kanugol huncande hoore rewɓe le gomɓe ley leydi meɗen ɗi le majjum keñal koɓe gaadi kawrital mabɓe ngal ko holitawede baale hallanane rewɓe ɓe jeehi kawrtoy lingal ɗo kawrital ɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe kaaja sariyawol ɓamagol ngol ngol tabe keɗe kanko noddirteɗo madame haydara aissata sisé o yo hoorejo ɗum won hono rewɓe le gotnaɓe gomɓe ɗo afrique ɗo dow faccitago ousmane dikko
muɗum yo famin keɓa dabare no kabaru o yuɓirte ley leydi ndi salla sariyawol golle muɗum ana ɓeeɗa yawde ɓamede hono ko hoorejo leydi ndi yamiri ɗum ko baale politique ɗi ana jeebo sanne rewɓe e banggal dartugo place uji ɗi andon ɗum sariyawol ngol ɓamaka fa tawa rewɓe ɓe ana duƴa worɓe banggal place uji ɗi ka ana hani baale politique ɗe nangguira kabaru rewɓe ɓe sooboyi laam o ɗum no hani waɗude ɗum newaki fe ka hande kay ɗum waɗɗa biltade saabi sariyawol ngol yamirama heddi tan golle muɗum fuɗɗa min ɓami sugla muɗum saabi min jeehi e ley ko ƴaɓɓi sariyaji kewɗi mama kaɗi gollaka fa hande
sakiraɓe en jafoto yo ɗum Mamadou Sama Seku noon hollitinde wiide wakkati joni o ɗum wonon wala fuu moɗon suuɗini hono kasar ganno to makkatole hitande 2015 nde ɗum waɗino le lewru septembre ndu nokku noddirteɗo mina yimɓele heddiɓe ley hen ɓe kewi sanne malinkoɓe ko keddi ley hen kodu wakkati nde min mbayrata hokkude on ɗo gal gadar yimɓeɓe min kalni on wiide ko yata malinkoɓe temettato e nogayon kañe keddi ley oɗo kasara fa hande wonɓe jiita kadu keñen ɗo haalude amen mawndi yowi hollitinde wiide wakkati joni hono ɗiɗo tiɗallaji godi yimɓele woɓɓe kolliti wiɗli hen on tawaɓe haalude mawni ɗo ɓe mbi laamu o woni ko heƴaki sariyaji wakkati joni o kanɗi landinade no wotti e ɗum woni en ka honno yaagol makko ngol worri ley leydi meɗen ndi le majjum ɓe kolliti wiide so ɗiɗo sariyaji keƴanomo fo ana wawi tawede oɗo kasara no wowno sakkede na yimɓele jedduɓe ɗiɗo sariyaji fourdo ana mbawi ñangguede keɗe kanko noddirteɗo Abibou Kane o yo gollo suudu ministre humnindu kabaru dinaji ley leydi meɗen ndi keñomo wonno haalude mawni ɗo ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Seku
tiɗɗallah mawɗo kabaru hijore nde yo rafi sariyaji faccintinoji landinal muɗum leyɗe kewɗe gonton dow sariya mo laam o joƴini batte hijore woni ko goto fuf jokki ko leydi meɗen wala ɗum ko yo caɗele mawɗe noon banggal fay jukkoje kanɗe waɗede dow gaɗɓe boppi kamari ɗum minen e golonoɓe ko hemun ɓe min gaɗi kawrital manggal balɗe ƴaɓɓiɗe joni ɗe ɗo min tottodiri hakkillaji min ƴewtiti dewtere moƴƴinaɗo gila ɓoyi ƴewtaɗo hitande 2013 komin moƴƴintini kasin salla ana forra e zamana meɗen
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
sakiraɓe ƴeewe yallo ɗum ne les raison ngaji meɗen ɗi e puɗɗiran ɗo bankasi ɗo ɓe kolliti wiide hono yimɓeɗo huminiɓe kabaru leydi ele gomɓe ton ɓeeɗo gondi e famminede wakkati joni o noɓe kaani nangguirde ɗum woni leydi ele mabɓe gonɗe toon ɗe tinno du fati basiji ɗi gaɗa ley hen ngal ɗo kawrtal gaɗowal toon balɗe tati kowoni fana muɗum wakkati joni o yalla jaam e deɗeɗo no warta hakkude jaleñi gonɗi toon ɗi so iwrito e gardan faɗo sanɗoɓe kollitiɗe chrétien ngaɓe gomɓe toon ɓeɓe puɗɗi ɗum wonono korka mabɓe kaɓe gatta balɗe debbe ka le kaɗo korka du hollitaweɗe ɓe gaɗi toon duwa wuji korka kan han timmude le noga e jeegom lewru mars ndu se ngardam faado se goddo wakkati jono be kollitiido hono be ngatta faabe paabo sukaabe jokkolbe ngala golle be e kintine golleji tawe an baye darnaade ko hemu en dum wonono faana kawtal ngal to se gutto le ngal do kawtal be kollitiido ko yar sukaabe jokkolbe temedra an gonno le magallanni be o do golle waddinde no detta apesi sekrab do katte nyalawmo hande kabaruji meedi dimi joto on kala do bodo tawe le mali fu e mangal mudum.